kuyobera nta musi y'urugo nta ruguru y'urugo nta kwirembugirana ni nyuma y'inzu nika kuyobera umugoroba wagera abana bakakureba ukaburukugira Shiramwa mama si ugatereka kuziko Abana bayibona Abana bayibona bakagira nguratetse bya hehe byo kajya Bagategereza ko uri buze kwarura ubundi bagahe ubundi bagasinzira ibibazo ntibizabura Imbaraga wigendera mu kazi bose barakubona ubundi bakakuvuga ubundi bakababara waburyamye hasi intwara yagushize hasi ubuzima bwakunaniye bose bakakubona ubundi bakaguseka nyamara mubabarane yemwe nababa Mushimane nabishimye ibibazo ntibizabura haba kuvuga ntibazabura ariko uzabihorere kuki yakuremye ntabwo yakwibagiwe ibibazo ntibizabura haba kuvuga ntibazabura ariko uzabihorere kuki yakuremye ntabwo yakwibagiwe kuboko ugiye gukora akazi kaburi musi ujye ugakora neza cyane nka utazapfa kugira ngo uzagire icyo usiga ntuzajya wibuka yuki yakuremye iriho ihoraho Fesho kugira ngo utagwa mu moshi ibibazo ntibizabura haba kuvuga ntibazabura ariko uzabihorere kuki yakuremye ntabwo yakwibagiwe ibibazo ntibizabura haba kuvuga ntibazabura ariko uzabihorere kuki yakuremye ntabwo yakwibagiwe